sense no nafe abantu bafe bafira mani ayika donda wafe kweje tukusaba nendeza kubusungu obo kale juzi wanomposi joli abalamu kuto wange wa mutwa lotio bamu itanga chela diyari mugero bamu zike jamu koneyo atena balala banji botu tuteko walumbe wabotia kwa takuta leka tuwe kwa temu kama na njini vyona yejike makubo walumbe gatu isamu
sabenyo ayikatonda ayikatonda tusabenyo ayikatonda elakatonda tusabenyo ayikatonda kubanga tuasobya atusaside funda mukama kubanga bana babaluji bakwao
Yankumu ayi mukama na yeche tusabu tusasire amalwali donkumu yo bambiga jude wamelye yo tebinyumizibwa ekiri malwali lukitenda bomu gotuse yo no laba balwadde abavubuka batembula kalibu kubafana nyabaze yinyaka nsambu watana tuka yo kusabye wama oboli ndati kusekeredde tambula bano basasirenga oteke yone sala zeye likatonda wafunye kona batwali dago oba katono katyati lyagaya kabwe tungero basabira dunda na obateke wakaba bemirembe
tusabenyo ayikatonda ayikatonda tusabenyo ayikatonda erakatonda tusabenyo ayikatonda kubanga twasobya sasidefunda mukama kubanga bana babaluji bakwao
Best Touch
mulagaba manyiyo mujulirama waliwo mulango mupyera nomukadde yambuka mbaka soja kwera likirira wamebye yo tebinyumizibwa tebalina suubyo babalindake waka naye gavumenti nkikusaba okulya ebyuma ebijanja bakasa ati Uganda twetengerera dda naye zino hospitals tezikyayina mugaso zino hospitals tezikyayina mugaso ofunda ne kiriniki oba nakasente ojanja bomuntu hospitals omulwadde akufakawo n'obulwa gwonenya ssebo
tusabe nnyo ayi katonda ayi katonda tusabe nnyo ayi katonda era katonda tusabe nnyo ayi katonda kubanga twasobya atusasire tunda mukama kubanga bana babaluji bakwao
buli lwazi omulwadde muzi hospitals badokita nansi babayo okumu bakebera omulwadde ku sipiidi wamma ne bawandiika eddagala lya inofuna bakuwa panada beerawo okumu erisigadde bagambo yanguwa ogule kirinikya wulinya basaawo yanguwa ogule tujjanjabe ssebo ogenda okwebalabalamu nga sente wazimalidde mu ntambula okutema osawo omuganda wange nga muli musatu okita kutumye erya mitwalo omunana ajabuuza walese ssebo eno omulwadde ayogera bweraliikiriza ekivaamu afudde n'olaba embaga leka nkome wano nabagambye saagala kubeeraliikiriza endizuula ebirala mu malwaliro bita n'ebinyumyamu eraba makulu naye zino zi hospito tezikyayina mugaso zino zi hospito tezikyayina mugaso ofunda ne kiriniki oba nakasente ojanjaba omuntu hospitals omulwadde akufakawo n'obulwa gwonenya ssebo
s Tusabe nyo ayi katonda. Ayi katonda. Tusabe nyo ayi katonda. Era katonda. Tusabe nyo ayi katonda. Kubanga tasobya. Atusasi defunda mukama. Kubanga bana baba luchi bakwa.